Essula y'ekkumi n'omunaana. Ekigambo kya Mukama kyanjigira nate nga kyogera nti, mubadde mutya n'okugera ne mugeera olugero luno ensi ya Isirayiri nga mwogera nti, bakitaawe balidde ezzabbibu ezinyoonyontula n'amannyo g'abaana ganyenyeera? Nga bwe ndi omulamu, bw'ayogera Mukama Katonda, temuliba na nsonga nate okugera olugero olwo mu Isirayiri. Laba, emmeeme zonna zange, ng'emmeeme ya kitaawe n'emmeeme y'omwana bw'etyo yange. Emmeeme ekola ekibi y'erifa. Naye omuntu bw'aba omutuukirivu n'akola ebyalagirwa eby'ensonga, songa taliiridde ku nsozi, songa tayimusizza maaso ge eri ebifaananyi eby'ennyumba ya Isirayiri, songa tayonoonye mukazi wa munne, songa tasemberedde mukazi mu biro eby'okweyawula kwe, songa talyazaamaanyizza muntu yenna, naye eyaddizanga omwewoza omusingo gwe, songa tanyaze muntu yenna lw'amaanyi, era eyawanga omuyala emmere ye n'abikka ng'oyo ali obwereere n'ekyambalo, ataawolanga lw'amagoba so takkirizanga ebisukkirira byonna, eyaggyako omukono gwe ku butali butuukirivu, eyatuukirizanga omusango ogw'amazima eri omuntu ne munne, eyatambuliranga mu mateeka gange, era eyakwatanga emisango gyange, okukolanga eky'amazima, oyo ye mutuukirivu, talirema kuba mulamu, bw'ayogera Mukama Katonda. Bw'alizaala omwana, omunyazi, ayiwa omusaayi, era akola kw'ebyo byonna, so atakola kw'ebyo byonna ebimugwanidde, naye okulya eyaliira ku nsozi, n'ayonoona mukazi wa munne eyali azaamaanyi omwavu n'eyeetaaga, eyanyaga olw'amaanyi, so atazza musingo, era eyayimusa amaaso ge eri ebifaananyi, eyakola eby'emizizo, eyawolanga olw'amagoba, era eyakkiriza ebisukkirira, kale aliba mulamu ono? Taliba mulamu. Akoze eby'emizizo bino byonna, talirema kufa, omusaayi gwe guliba ku ye. Laba, bw'alizaala omwana, alaba ebibi byonna ebya kitaawe bye yakola, n'atya n'atakola ebifaanana bwe bityo. Ataliiranga ku nsozi, so atayimusanga maaso ge eri ebifaananyi eby'ennyumba ya Isirayiri, atayonoonanga mukazi wa munne, so atalyazaamanyanga muntu yenna, atasingirwanga kintu, so atanyaganga lw'amaanyi, naye yawanga omuyala emmere ye, eyabikkanga oyo ali obwereere n'ekyambalo, eyaggyako omukono gwe eri omwavu, atakkirizanga magoba newaakubadde ebisukkirira, eyatuukirizanga emisango gyange, eyatambuliranga mu mateeka gange, oyo talifa lwa butali butuukirivu bwa kitaawe, talirema kuba mulamu. Kitaawe, kubanga yajooga n'obukambwe n'anyaga muganda olw'amaanyi, n'akola ebyo ebitali birungi mu bantu be, laba, alifiira mu butali butuukirivu bwe. Era naye mwogera nti, omwana ki ekimulobera okubaako obutali butuukirivu bwa kitaawe? Omwana bw'abanga akoze ebyalagirwa eby'ensonga, era ng'akutte amateeka gange gonna, era ng'agakoze, talirema kuba mulamu. Emmeeme eyonoona y'erifa. Omwana talibaako obutali butuukirivu bwa kitaawe, so ne kitaawe talibaako obutali butuukirivu bwa mwana we. Obutuukirivu obw'omutuukirivu buliba ku ye, n'obubi obw'omubi buliba ku ye. Naye omubi bw'akyuka ng'okuleka ebibye byonna bye yakola n'akwata amateeka gange gonna, n'akola ebyalagirwa eby'ensonga, talirema kuba mulamu, talifa. Tewaliba ku byonoono bye bye yayonoona ebirijjukirwa ku ye, alibeera omulamu mu butuukirivu bwe bwe yakola. Nina essanyu ly'ensanyukira okufa kw'omubi, bw'ayogera Mukama Katonda. Naye saagala bwagazi, akomewo okuva mu kkubo lye abeere omulamu. Naye omutuukirivu bw'akyuka ng'okuleka obutuukirivu bwe, n'akola ebitali bya butuukirivu, n'akola ng'emizizo gyonna bwe giri omuntu omubi gy'akola, aliba mulamu? Tewaliba ku bikolwa bye eby'obutuukirivu bye yakola ebirijjukirwa. Mu kyonoono kye ky'ayonoonye ne mu kibi kye ky'akoze, mu ebyo mw'alifiira. Era naye mwogera nti, ekkubo lya Mukama teryenkanankana. Muwulire nno, ayi ennyumba ya Isirayiri, ekkubo lyange si lye ery'enkanankana, amakubo gammwe si ge gatenkanankana. Omuntu omutuukirivu bw'akyuka ng'okuleka obutuukirivu bwe n'akola ebitali bya butuukirivu n'afiira omwo, mu butali butuukirivu bwe bw'akoze mw'alifiira. Nate omuntu omubi bw'akyuka ng'okuleka obubi bwe bw'akoze n'akola ebyo ebyalagirwa eby'ensonga, aliwonya emmeeme y'okufa. Kubanga alowooza n'akyuka okuleka ebyonoono bye byonna by'akoze, talirema kuba mulamu, talifa. era naye ennyumba ya Isirayiri boogera nti ekkubo lya Mukama teryenkanankana. Aye ennyumba ya Isirayiri, amakubo gange sigeegenkanankana, amakubo gammwe sigeegatenkanankana. Kyendiva mbasalira omusango, aye ennyumba ya Isirayiri, buli muntu ng'amakubo ge bwe gali, bw'ayogera Mukama Katonda. Mukomeewo, mukyuke okuleka ebyonoono byammwe byonna, kale obutali butuukirivu buleme okubazikiriza. Musuule wala nammwe ebyonoono byammwe byonna bye mwonoonye, mwekolere omutima omuggya n'omwoyo omuggya, kubanga kiki ekibaagaza okufa, aye ennyumba ya Isirayiri, kubanga sirina ssanyu lya kusanyukira lwa kufa kw'oyo afa, bw'ayogera Mukama Katonda. Kale mwekyuse, muleme okufa.